ahagaze ku rugi ndakomanga, bakanyumva ariko ntibugurure. Ndahamagara shingira unyitaba, ndahamagara shingira unyitaba. Ndarwana ariko nkaneshwa, ndasiganwa ariko sinyerayo. Ndaroba singira icyo mfata, ndaroba singira icyo mfata. Ndarira ntawuwambuza, ndababara singira umumuriza. Ndahinga bikaribwa n'inyoni, ndahinga bikaribwa n'inyoni. Mu bibaho byose nacyo cyananukanya nawe, mu bibaho byose nacyo cyananukanya nawe. Ndanyuzwe kuko mfite amahoro, ndashima cyane ko yambonye akashyigikira. Ndeba hirya, ndeba hino, urukundo rura rwose. Senga senga mutayu, fiti nyota fiti nzara fiti nimba, ariko ndatura kugira neza kwawe, ariko ndatura kugira neza kwawe. Isi nibiyuzuye byose nibyawe, sinzakena cyangwa ngusabirize, kuko nshyigikiwe n'umugabo w'umukire, kuko nshyigikiwe n'umugabo w'umukire. Ndagusaba nkunga birange gushimba, ndasenga n'umusubiza nkuririmbire. Ndahinga ineza njye kugutura, ndahinga ineza njye kugutura. Oh oh, mu bibaho byose nacyo cyananukanya nawe, mu bibaho byose nacyo cyananukanya nawe. Ndanyuzwe kuko mufite n'amahoro, ndashima cyane ko yambonye akanshyigikira. Ndeba hirya, ndeba
urukundo rurangose.
다시 맞았네.